Once again, amen.
Buona fiu eterna.
As we come, amen, on Imani Radio.
Tunapokuja Imani Radio tena.
With the word of the Lord for you.
Na neno la Mungu kwenu.
For we're in the last days.
Kwa sababu hizi ni nyakati za mwisho.
And people need to take heed to the word of the living God.
Na watu lazima watilie maanani kwa neno la Mungu aishie.
There is no more important thing than your soul.
Hakuna kitu cha dhamana kama roho yako.
So let me get your attention tonight.
Wacha aweze kuchukua fikira zako jioni ya leo.
Maybe you're at home preparing your meal.
Pengine uko nyumbani unaandaa chakula chako.
Maybe you're driving the highway on your way home.
Pengine uko unaendesha gari lako kuelekea nyumbani.
You're not guaranteed another day.
Na hatuwezi kupangia mambo ya kesho.
There's many people who thought they had another day.
Kuna watu wengi ambao wanafikiria kwamba wana siku nyingine.
But they never got it.
Lakini hawakuwahi kuipata.
And I'm going to talk about a man in the Bible found in Luke 16 tonight.
Na naenda kuongelea mtu katika Luka mtakatifu 16.
Amen.
Amen.
He thought he had another day, but he didn't. He ended up in hell.
Alifikiria ana siku nyingine lakini hakuweza kuipata, alienda jehanamu.
We have to be ready.
Lazima tuwe tayari.
Because we don't know the day that we will die.
Kwa sababu hatujui siku ambayo huenda tunaweza kufa.
Nor do we know the day that the trumpet shall sound.
Na hatujui siku ambayo tarumbeta italia.
And that Jesus Christ himself will come back to take away his church.
Na Yesu Kristo mwenyewe ambaye atakuja kuchukua kanisa lake.
So amen, I'll be talking in Luke 16.
Anaweza enda kuongelea Luka 16.
And I'll be reading in verse 19.
Na atakuwa anasoma verse 19.
About the rich man and Lazarus.
Tajiri na maskini Lazaro.
Many people are familiar with that.
Na watu wengi wanajua hiyo.
So, but let me, before I get into the message, give you some information.
Na kabla ya kuenda katika ujumbe wa siku ya leo, acha nikupe ujumbe.
You can find our church in Milimani.
Vile ambavyo unaweza kuja katika kanisa letu Mlimani.
As you come down by the Raisin School,
wakati unakuja teremka hapo chini Raisin School,
you come down some few hundred meters,
ukuje hapo kwa mita chache,
you keep to your left,
na unaingia katika mkono wako wa kushoto,
and you see a couple of signs pointing towards the church.
Na wewe utaweza kuona sign pale.
And if you need information,
na kama unataka zaidi maelezo zaidi,
you can call 07
unaweza piga 07
23 11
11
64
42.
I'll repeat it again.
Atarudia hiyo tena.
07
23
11
11
64
42.
Hallelujah.
Amen.
So thank you, Jesus.
Asante Yesu.
Are you on your way to heaven out there tonight?
Wewe huko katika njia zako kwenda mbinguni jioni hii ya leo.
You have a final destination, everyone hearing my voice tonight.
Wewe huko na unaweza kuweka uamuzi ambao unasikia sauti hii jioni ya leo.
Everybody in this church.
Kila mtu katika kanisa hii.
And everybody that's going to hear the sound of my voice, amen, has a final destination.
Na kila mtu ambaye anasikia sauti hii jioni hii.
No man can change that.
Hakuna mtu anaweza badilisha hii.
In the beginning God made them male and female, created them.
Na katika mwanzo Mungu aliumba mwanaume na mwanamke.
And through the falling of Adam and Eve.
Na hiyo ndio ikawa kuanguka kwa Adam na Eva.
Satan entered into the world.
Shetani aliingia katika ulimwengu.
And man was living under the curse.
Na mwanadamu akaweza kulaaniwa.
Until Jesus came.
Na hadi Yesu akakuja tena.
And in between that he had a shadow called the law.
Na kabla ya hayo kulikuwa na kivuli.
Which was a show of the things that were to come. Amen.
Ambayo ilikuwa inaonyesha mambo mengine ambayo yangekuja.
Men were offering sacrifices of bulls and lambs and goats.
Watu walikuwa wanatoa dhabihu ya kondoo, mbuzi.
But that was only a shadow.
Lakini hiyo ilikuwa tu kivuli.
It could not fulfill the real thing.
Hawangeweza kutimiza mambo dhahiri.
The Lamb of God had to come, amen.
Kondoo wa Mungu lazima angekuja.
Ordained from the foundation of the world.
Kufunguliwa kutoka katika msingi wa ulimwengu.
Even when Abel gave his offering, he knew.
Hata wakati Abel alipeana sadaka zake alijua.
He knew he sacrificed a lamb unto God.
Alijua.
Hallelujah.
Ya mwana kondoo.
And he done it by faith, amen.
Na alifanya hii yote kwa sababu.
He didn't know about Jesus.
Hakukuwa anajua kuhusu
Yesu. He did not know about the Lamb of God.
Hakukuwa anajua kuhusu mwana kondoo wa Mungu.
But he offered a lamb for a sacrifice.
Lakini akatoa mwana kondoo kwa dhabihu.
And he done it by faith, amen.
Na akafanya hayo yote kwa imani.
And it was counted unto him for righteousness by faith.
Na akaweza kuwa mtakatifu kwa sababu ya imani.
As the same as it was Abraham, amen.
Na hiyo ndio sawa na hata kwa Ibrahim.
Abraham took his only son, amen.
Ibrahim tutoa mtoto wake wa pekee.
When he brought him to Mount Moriah, amen.
Wakati alifika katika mlima Moriah.
And he offered his going to offer his only son as a sacrifice.
Ambaye alikuwa anaenda kutoa mtoto wake wa pekee kama dhabihu.
Because he knew that God had promised in Isaac shall thy seed be blessed.
Na kwa sababu alikuwa anajua kwamba Mungu ameahidi kwamba atabariki uzao wa Isaac.
So by faith he offered this offering of his son.
Na kwa sababu kwa imani akaweza kutoa dhabihu kwa mtoto wake.
Knowing that God was able to raise him back from the dead, amen.
Kujua kwamba akijua kwamba Mungu anaweza mfufua tena kutoka kwa wafu.
But how many know that he did not kill his son, amen.
Na lakini Mungu hakuweza kuua mtoto wake.
When he was ready to take the knife and to kill his son.
Wakati alikuwa tayari kuchukua kisu na kumuua mtoto wake kumtoa dhabihu.
God said stop Abraham.
Na Mungu akasema Ibrahim.
Now I know.
Na sasa leo najua.
Now I know who you are.
Na sasa nimejua wewe ni nani.
You have not withheld your only son.
Wewe umetaka hata kumtoa mwanao pekee.
And when he looked up there was a ram in the thicket as an offering.
Na wakati aliangalia huko akaona kwamba kuna mwana kondoo kwa msitu.
But God, amen, but Abraham offered his only son.
Na lakini Ibrahimu alikuwa atake kumtoa mwanao pekee.
Which was a figure of that which was to come.
Hiyo ndio ilikuwa ya mtu ambaye angekuja.
Jesus Christ, the Son of the Living God.
Yesu Kristo mwana wa Mungu aishie.
Abraham could not kill Isaac.
Abrahamu angeweza kumuua Isaac.
Because there was another person coming, amen.
Kwa sababu kulikuwa na mtu mmoja anakuja.
And his name was Jesus Christ.
Na jina lake ni Yesu Kristo.
The Lamb of God.
Mwana kondoo wa Mungu.
And nobody could take his place.
Na hakuna mtu ambaye angechukua nafasi hiyo.
Where Abraham had bought Isaac, amen.
Hata kama Ibrahimu alikuwa anataka kumtoa Isaac.
It's the same place where Jesus Christ was crucified.
Ili ni sawa tu na vile Yesu Kristo aliweza kuwekwa msalabani.
Hallelujah. The Lamb of God, amen.
Na mwana kondoo wa Mungu.
But how many of you, amen, will do the work of God?
Nani wangapi wenyu wangefanya neno la Mungu?
How many of you will put your sacrifice out there for God?
Na wangapi wenyu ambao wangeweza kujitolea kwa sababu ya
Mungu? God will see, and now I know.
Lakini Mungu akaona akasema sasa nimejua.
But instead we draw back because of money.
Lakini hivyo tunarudi nyuma kwa sababu ya pesa.
We draw back because of something that will hold us back.
Kwa sababu tunarudi nyuma kwa sababu ya mambo mengi ambayo turudisha.
And we'll never see the ram.
Na tuwezi kuona yale ambayo tuzingira.
We'll never see the blessing that God has provided for us.
Hatuwezi kuona baraka ambayo Mungu ametuandalia.
Hallelujah.
Amen.
Because we cannot offer the sacrifice, present our body as a living sacrifice unto God.
Kwa sababu hatuwezi kujitolea miili yetu kama dhabihu takatifu kwa Mungu.
The Bible commands us to present our body as a living sacrifice.
Biblia inatuamuru tutoe miili yetu kama dhabihu takatifu.
And let me tell you, the end of all things is at hand.
Na wacha niwaambie mwisho wa mambo yote iko mkononi.
The end of the four corners of the earth is coming to an end.
Mwisho wa pembe zote nne za dunia zinafika mwisho.
The Bible tells me so.
Na Biblia inaniambia vivyo hivyo.
People are trying to protect the earth.
Watu wanajaribu kuokoa dunia.
The Bible says that the earth will wax old like a garment, it'll become old.
Na kwamba Biblia inasema kwamba dunia itakuja ikuwe mzee.
Like we have a garment and it becomes frayed and old looking.
Na kama tutakuwa na mavazi ambayo yanachakaa yanakuwa mzee.
This earth is going to become old.
Na hii dunia inaenda kuwa mzee.
And God is going to create a new heavens and a new earth.
Na Mungu anaenda.
Hallelujah.
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 Amen.
God is going to create a new heavens.
Mungu anaenda kuumba bingu mpya.
And a new earth.
Na nchi mpya.
Wherein there dwells righteousness.
Yale wale ambao watakatifu watakaa.
And the Lamb of God shall be the light.
Na mwana kondoo wa Mungu atakuwa nuru.
And there shall be no need of the sun nor of the moon.
Na haitakuwa na haja ya mwezi wala jua.
For the Son of God shall be the light.
Kwa sababu mwana wa Mungu atakuwa mwangaza.
And right now God is going to prepare his bride in the last days.
Na Mungu anaandaa bikira nyakati hizi za mwisho.
God is going to prepare his church in the last days.
Na Mungu anaandaa kanisa nyakati hizi za mwisho.
So are you going to be counted worthy to be called to the marriage supper of the Lamb?
Wewe unaenda kuwa kustahili kuingia katika harusi ya mwana kondoo?
Well, I'm going to tell you, you're not going to be counted worthy in some of the churches that you're in right now.
Na nataka nikwambia utaenda kuwa unastahili kwa sababu ya dhehebu ambazo huko wakati huu.
God is commanding people to come out of it.
Na Mungu anaamuru watu watoke ndani yao.
Come out of your hip-hop, rip-rap churches, amen.
Toka katika mambo ambayo yamefungwa hapo na muziki.
Amen. We are dressed, amen, like a prostitute.
Tunavaa kama washarati.
And you look like a prostitute.
Na unakaa kama msharati.
And your pastor's wife looks like a prostitute, amen.
Na mke wa mchungaji anakaa kama msharati.
Hallelujah. Handorui mashandara vasaya.
Hallelujah.
Handoka shandar, for the Lord is coming, amen.
Mungu anakuja.
And he'll give his reward to every man.
Na atazawadi kila mtu.
And he that is filthy, let him be filthy still.
Na yule ambaye ni mnafiki, wacha awe mnafiki kabisa.
And he that is holy, let him be holy still.
Na yule ambaye ni mtakatifu, wacha endelee kuwa mtakatifu.
For the last trumpet of God is going to sound.
Kwa sababu tarumbeta ya Bwana inaenda kulia.
And the dead that are in Christ shall rise first.
Na wale wafu katika Kristo watasimama tena.
And we which are alive and remain shall be caught up, amen.
Na sisi ambao tuko hai na tuko tutabebwa juu.
But many at the sound of my voice you will not be cut up.
Na wengi ambao mnasikia sauti hii huenda hamtaweza kuenda.
I don't care if you call yourself a Christian.
Na sijalishi hata kama unajiita wewe ni Mkristo.
I don't care if you say you're a part of Christianity.
Na sijali hata kama unasema wewe ni Mkristo.
To be a Christian is to be Christ like.
Na kuwa Mkristo lazima uwe na kama Kristo.
And walk in faith.
Na ufanye kazi kwa imani.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
And everybody must walk in that commandment.
Na kila mtu lazima atembee katika amri hiyo.
Hallelujah.
Amen.
And there was a certain rich man in verse 19 of chapter 16.
Akasema palikuwa na mtu mmoja tajiri.
There was a certain rich man which was clothed in purple and had fine linen, and fared sumptuously every day. Amen.
Akasema palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo ya rangi ya zambarau na kitani safi na kula siku zote kwa anasa.
In other words, amen.
Kwa njia nyingine,
he was up on the platform in church.
Na alikuwa katika kanisa hizo zingine.
He was rich.
Alikuwa mtajiri.
Amen. In all these big rich churches that we have around.
Na hizi kanisa tajiri ambazo tuko nazo.
And they were feeling comfortable.
Na wanahisi vizuri, wako sawa.
Dressed in fine clothes.
Kuvaa mavazi mazuri.
Big gold chains.
Na kujifunga vizuri.
And he thought he had everything going his way.
Na wanafikiria wana kila kitu inaenda sawa.
Hallelujah.
Amen.
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 But he had it wrong.
Lakini walikuwa wanaenda vibaya.
Then there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gates full of sores.
Na maskini mmoja jina lake Lazaro huwekwa mlangoni pake ana vidonda vingi.
Amen.
Amen.
He was saved. Lazarus was a saved man.
Na Lazaro alikuwa mtu ambaye ameokoka.
Hallelujah. And he was ready for the coming of Jesus.
Na alikuwa tayari kuja kwake Yesu.
Because you can't go to heaven unless you're saved. Amen.
Na huwezi enda mbinguni kama hujaokoka.
Hallelujah.
Amen.
It's not if you're rich or poor, it's are you saved or not saved.
Na haijalishi utajiri wako kama umeokoka ama hujaokoka.
So I'm going to bring it around with that comparison.
Anaenda kuleta kwa hiyo tofauti.
The rich man was not saved.
Huyu tajiri hakuwa amepata kuokoka.
Hallelujah. And the beggar Lazarus, he was saved and he was ready to see God.
Na Lazaro maskini alikuwa ameokoka na alikuwa tayari kumuona Mungu.
And it's like a lot of rich Christians today.
Na ni kama Wakristo wengi siku ya leo.
They have no regard for poor people.
Hawajali na hata watu maskini.
Amen.
Amen.
They take all their money and they spend it on their own self.
Wanachukua pesa zote na kutumia kwa faida zao wenyewe.
They build their big houses.
Na wanajenga majumba makubwa makubwa.
Amen. And they'll find some church that will accommodate them.
Na wanaangalia mtu ambaye anaweza kuja nao.
Because they put big offerings in the church.
Kwa sababu wanaleta sadaka mingi katika kanisa.
They put big offerings in the church.
Kwa sababu analeta sadaka mingi kanisani.
But Lazarus, he was just a common man. Amen.
Lakini Lazaro alikuwa mtu wa kawaida.
And desiring, verse 31, to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table, moreover the dogs came and licked his sores.
Naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri, hata mbwa wakaja wakamramba vidonda vyake.
And it came to pass that the beggar died.
Ikawa yule maskini alikufa.
And was carried by the angels into Abraham's bosom.
Akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu.
The rich man also died and was buried.
Yule tajiri naye akafa akazikwa.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
I say hallelujah.
Amen.
You notice this?
Unajua hii?
The rich man was buried.
Yule tajiri alizikwa.
But Abraham went into but Lazarus went into Abraham's bosom.
Lakini Lazaro akaenda kifuani cha Ibrahimu.
Amen. To die is to be present with God. Amen.
Na ukikufa, hallelujah. Ni vizuri kuwa karibu na Mungu.
Hallelujah. I'm not going to be buried. Hallelujah. I'm going to be in the bosom of Jesus. Amen.
Aende kuzikwa lakini anaenda kuwa kifuani mwa Yesu.
Hallelujah. But not only was the rich man buried, he was in hell. Amen.
Lakini yule tajiri halizikwa na akaenda jehanamu.
They may have buried his body.
Na wakazika mwili wake.
And this is not preached enough anymore, heaven and hell.
Na hii ndio anahubiri kuhusu jehanamu na mbinguni.
So Lazarus, he was saved.
Na Lazaro alikuwa amepata kuokoka.
And he went into heaven, amen.
Na yeye akaenda mbinguni.
But Paul preached to be absent from the body.
Na ni vizuri kuwa kukosa kwa mwili.
Is to be present with the Lord.
Lakini ukue karibu na Mungu.
But amen. The rich man was buried underneath the ground, amen.
Na yule tajiri alizikwa chini.
But he didn't stay there.
Lakini hakuweza kukaa pale.
He ended up in hell.
Alienda jehanamu.
And some of you at the sound of my voice, that's where you're going tonight.
Na wale ambao mnasikia sauti yangu jioni hii.
There's not enough preach about hell anymore.
Na kuna mtu ambaye anaweza hubiri kuhusu jehanamu.
Everybody's made to feel comfortable in their church.
Kila mtu amewekwa kuhisi vizuri kanisani.
Instead of be living every day for Jesus.
Badala ya kuishi kila siku kwa sababu ya Yesu.
I can live in a church like the rich man had.
Siwezi kukaa kanisani kama vile yule tajiri alikuwa.
I can be a big elder in the church.
Nataka niende nikuwe mtu mkubwa kanisani.
All kinds of money. Amen.
Na zile pesa zote.
And all the poor men of Africa around with nothing.
Na wale maskini wote hapa Afrika hawana.
To hell you're going, amen.
Kwa jehanamu unaenda wewe.
I'll preach this, it was the last thing I preach.
Ya hii ndio ninahubiri.
Hallelujah.
Amen.
Because I don't fear them that can destroy the body.
Kwa sababu yule ambaye anaweza haribu mwili.
Once they destroy my body, that's all they can do.
Na kwa sababu
anaweza
haribu mwili wangu, hivyo tu ndio
atafanya. That I'll be present with Jesus.
Na kwa sababu nitakuwa na Yesu.
But I fear him that can destroy both soul and body.
Lakini ninaogopa yule ambaye anaweza haribu mwili na roho pamoja.
In hell.
Katika jehanamu.
Like what happened to the rich man here.
Kama vile aliyofanyika kwa yule tajiri.
If someone kills me, I'll be like Lazarus. I'll be in the bosom of Jesus.
Na kama mtu anaweza niua saa hii na kama Lazaro kifuani mwa Yesu.
We need to fear God.
Lazima tuogope Mungu.
People at the sound of my voice need to know there's a hell.
Na watu ambao wanasikia sauti hii jioni hii lazima wajue kwamba kuna jehanamu.
People at the sound of my voice need to know, amen, that what they're a part of is unclean.
Na watu ambao wanasikia sauti hii jioni leo lazima wajue yale ambao wako nayo si safi.
People at the sound of my voice need to do something about what they hear.
Na watu ambao mnasikia sauti hii lazima mfanye jambo kwa yale ambao mnasikia.
Oh, you can put your fingers in your ears if you want to pretend you're not hearing.
Na hata ukitaka unaweza weka kidole masikioni pako ujifanye kwamba usikii.
You're not going to change the voice of God, it's going to be in the land.
Lakini hauwezi kwenda kusimamisha sauti ya Mungu iko katika dunia.
He's going to raise up his people.
Anaenda kuinua watu wake.
Are you the sheep that knows the voice of God?
Wewe ni kondoo ambaye unajua sauti ya Mungu?
Are you going to end up where the rich man was?
Wewe unaenda mahali ambako yule tajiri alikuwa?
In hell and in torment all of your life.
Katika jehanamu kwa mateso maisha yako yote.
And many people feel comfortable they get saved.
Na watu wengi wanahisi vizuri wanapopata kuokoka.
They don't do what they're supposed to do for God.
Na wafanyi yale ambayo wanastahili kufanya kwa sababu
ya Mungu. They try to hide away, amen.
Wanajaribu kujificha.
They try to hide away in church.
Wanajaribu kujificha kanisani.
But you must give, bring unto the Lord. Amen.
Lakini lazima utoe upeane kwa Mungu.
And you must serve God by faith or you'll go to hell.
Lakini lazima utumikie Mungu kwa imani.
You say, well, Pastor, Christians don't go to hell.
Now, useme mchungaji kwani wa Kristo anaenda jehanamu?
You better read your Bible.
Ni vizuri usome Biblia.
Matthew chapter 6, amen.
Usome Mathayo mlango wa 6.
Many, Jesus said.
Yesu alisema wengi.
Will stand before me in the judgment day.
Watasimama mbele yangu siku ya hukumu.
And they say, Lord, Lord.
Na wanasema Bwana Bwana.
Have we not prophesied in thy name?
Tukutoa unabii kwa jina lako.
And in thy name have done many mighty works.
Na kwa jina lako tulifanya mambo mengi mkuu.
Have we not done many good deeds, Lord?
Na kwani hatukufanya mambo mazuri?
Lord, you walked in our streets among us, Lord.
Na Yesu litembea mitaani kwetu.
And he's going to say, depart from me, I never knew you.
Na anaenda kusema ondokeni mimi siwajui.
Amen. He's going to say, depart from me.
Na anaenda kusema ondokeni.
I never knew you.
Siwajui.
And most of the people at the sound of my voice, that's where they are tonight.
Na hasa watu ambao wanasikia sauti hii jioni ya leo wako pale.
They're comfortable in religion.
Wako sawa katika udini.
That's why you can't invite me to your church.
Na ndio maana huwezi nialika katika kanisa yako.
Because you're afraid I'll preach about the sins in your church.
Kwa sababu naogopa naweza kuhubiri kuhusu dhambi iliyo katika kanisa.
Too many of these rich people in your church on your platforms.
Na uko na hao watu wengi katika madhabahu katika kanisa yako.
Hallelujah. But I'm rich in Jesus.
Lakini mimi ni tajiri kwa Yesu.
And I don't need anything, only Jesus.
Na mimi sitaki
mambo yote ila Yesu. And the word of the living God.
Na hilo ni neno la Mungu aishie.
So the rich man ended up in hell.
Na yule tajiri akaenda jehanamu.
Because he wasn't saved.
Kwa sababu hakuwa amepata kuokoka.
And he never took his money and used it for God.
Na hakuchukua fedha zake na kutumia kwa ajili ya Mungu.
But Lazarus was a struggling Christian, amen.
Lakini Lazaro alikuwa Mkristo ambaye alikuwa king'ang'ana.
And he done everything in but please God.
Na alifanya kila jambo ambalo liliweza kumpendeza Mungu.
So one day God had compassion on him.
Na siku moja Mungu akawa na huruma juu yake.
Come up here in my bosom.
Na akasema kuja hapa katika kifua yangu.
Come up here in my bosom.
Kuja hapa katika kifua yangu.
I call you home.
Nimekuita wewe nyumbani.
Listen, is God going to call you home? Amen.
Sikiliza, Mungu anaenda kuwaita nyumbani.
Are you a deceived Christian?
Ama wewe ni Mkristo ambaye umedanganyika?
And you're trying to live in comfort?
Ama unajaribu kuishi uko sawa?
And you try to hide away even your tithes from giving them unto God?
Hata unajaribu kuficha hata fungu yako kutopeana kwa Mungu?
God, amen, will have you and he'll shake you.
Mungu atakuwa pamoja nawe na atakutingiza.
Amen.
Amen.
Will we bring a blind goat, amen, unto the premier?
Wewe unaleta mbuzi iliyo lema kwa Mungu?
But we seem to think we can do anything.
Na lakini tunafikiri tunaweza fanya kila kitu.
Listen, heaven and hell is real.
Na sikiliza kwamba mbinguni na jehanamu ni dhahiri.
And the most important thing for you is to make heaven.
Na jambo muhimu kwako ni wewe kuweka katika ufalme wa mbinguni.
And in order to do that, you must live a holy life.
Na wewe ndio uweze kuingia huko lazima uishi maisha matakatifu.
Be a separated people.
Wewe ukaweze kujiondoa.
And come out from the unclean thing.
Utoke katika mambo ambayo si safi.
And if you're really saved.
Na kama wewe umeokoka.
Or want to be saved.
Na ama unataka kuokoka.
You'll find me, amen, in this church. Hallelujah.
Utaweza kumpata katika kanisa
hili. I won't have to announce where it is. You'll find me. Hallelujah.
Utampata yeye.
If you're serious to go to heaven, amen.
Kama uko tayari.
If you're serious to go to heaven. Hallelujah.